Exclusive from
Afrofile. Benny, Moxido, once again, give it up, one touch.
Tuxedo.
Mamiri wewe, baka ni kupanga hechechimake. 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 Give it to me. Chimake, give it to me. Wewe, give it to me. Chimake, give it to me. Wewe.
Tetimbepe mami nalifuate ni zero. Kumutima kwandise ma superhero. Mami work uwe wambesa. Nde kupanga madamu no tikundesa. Mtu wate tala wampesa. Natimona fe the way kale twerking. Body step with the way kale sekina. Niwe nate mwa ex mulewe koiwe. Wakala nedo senka lava na iwe. Pantu body step uya mfulunganya. Ukukonka na the way wafilunganya. That's why nala kupanga madamu.
Mamini wewe, baka ni kupanga hechechimake. 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 Give it to me, chimake, give it to me. Wewe, give it to me. Chimake, give it to me. Wewe. Scratching her back. Havani vuta wani scratching her back. Uziva kuti chilipo chikondi. Sininga kusie wake up a bondi. Give it to me. And I'll give it to you. Kusetu na daute chikondi changa. Ulinaine my lover. So, mchikondi nukungala. Kaviriri. Kakamuka yashe chimbiriri. Chikondi ni babiriri pakatika ya chechechi. Mamini wewe, baka ni kupanga hechechimake. 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 Give it to me, chimake, give it to me. Wewe, give it to me. Give it to me. Wewe. Yo, nikanta lange kangi mankala staboni. Kumani kofa ni womani chiteli ipo.
Niwe klasi mamina filo kulofa. Chikanga vampi kuline watu pofa. Jumfa winonga na tukala musofa. Mama gelo ni wawanze kesa posofa.
Mamini wewe, baka ni kupanga hechechimake. 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 Give it to me.
Under the top, see the front, see the front, me, I overstand.
Wewe, give it to me.
Highlight,
give it to me.